Podcast.com. So beautiful. Melanin skin, yeah.
African king, you're my African queen, queen. Urembo sua sura mpaka tabia mpaka skin, skin. Nafsi na rizika nikikuona, kama sipo kona nimeumwa ila ukifika nimepona. Nuru ya nyumbani malaika, bila wewe giza na shukuru uwepo wako na mulika. Mvumilivu tani kipigika, kula uhakika na kula bada kula pia uhakika.
Nachoro, nachorare. Kitu nachoro, nachorare. Nachoro. Napende. Natural.